Yani le kunele nam nani unajisikia yani le unajisikia flani yani.
Ya, machupa kwa glasi mimina, kiridisha mizuka menina, majungu na chuki fitina, misina menina, mizuka na vibe kibao, zungusha kiuno mwambao, panda, shuka, ganda, wow. Kako dede, katoto kako dede, kanapigia zile kodi zenye wanaganda na mapedeche. Tembeze, mibwa hiki kama buashe. Venye mbavyo kako dede nikisimamisha paka daybreak. Ame ieba na nabebeka, ana kwa kwe kwi anadabika. Anavyo zanga zanga zenge zenge zenge, ame pambika. Anavyo zanga zanga zenge 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 zenge, doku katika.
Zamu yangu na, zamu yangu na, zamu yangu na. Zamu yangu na, zamu yangu na, zamu yangu na.
Zamu yangu na, zamu yangu na, zamu yangu na.
Askiriza, askiriza, mabishosu ingizo.
Zamu yangu na,
madim zao achio ingi.
Zamu yangu na,
imezabuwa.
Zamu yangu na,
sunajua.
Amenemo, amenemo, amenemo.
Label.
It's on 16th.
I'm feeling frisky.
Yeah.